a big classy, a 006 tombari.
Naona future na we baby, wasikudanganye mami lo. O kwanza penzi lako tamu, tamu tamu hatari. Na vile unanifaa kweli, nikupe moyo niwe wako. Na kuona kifaa kweli, basi jikabizi niwe wako. Baby umenikoleza, hadi wengine wanasema vibaya. Penzi nitaliongeza, hadi washikwe na nimeganda kwa
shiro.
Hata kama kwenu chujae, naona nikifika be. Kama mahaba kupendi ndindi, penzi lako lote mizizi. Nisha kupenda kwako nimechizi, baby come kupendizi. Baby umenikoleza, hadi wengine wanasema vibaya. Penzi nitaliongeza, hadi washikwe na nimeganda kwako
shiro, shiro, shiro.
Baby umenikoleza, hadi wengine wanasema vibaya. Penzi nitaliongeza, hadi washikwe na nimeganda kwako
shiro, shiro, shiro.
Umenichanga shiro, nimezama kwako
shiro, shiro, shiro.
Nakupenda sana shiro, nimeganda kwako
shiro, shiro.
Umenichanga shiro, nimezama kwako
shiro, shiro.
Nakupenda sana.